tartan ciyaareedkan aan kama qadarin isdhexgalka ardayda macadka tamaam iyo waliba uusan ku furmay garoonka bulooniga lugta ee xanaan stadium ee magaalada Baydhabo, kaasoo lan ka talgalayntay ardayda iyo muujiyan isdhexgal iyo sidii walbarashada xiisalan ku weeli lahaayeen. Koobkan la dhex dhigay ciyaartooyda macadka tamaam iyo waliba ku qayb galaya kooxasha gedisan iyadoona furitaanka ku qayb galeen maamulka macadka tamaam, ardayda, dadka xaafadda, si yoon dhiiri geliyana islamarkaana korlanqaada ahmiyadda ciyaaraha iyo kelyiina dhallinyarada. Maamulaha macadka tamaam Jabra Xuseen Ibraahim oo ku qayb galay furitaanka koobka iyo ku hadalay ahmiyadda lanqobadii tartan ciyaareedkan, wuxuuna ardaydan ka baaqay intii hoban dhigan ciyaar ka turjumaase isdhexgal iyo saaxiibtinimo.
Bismillah wala asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu ee baad asalaam. Magaca maxaa la reeyay? Jabra Xuseen Ibraahim, ahna maamulaha iskuulka tamaam of language and subjects. Mabegi kasta toose inta furnay ciyaar ku dhahayta lama tiim period 8 iyo period 9 isa toose inta furi marka maadaama ma in kasta may bo ardayda ee injiilin binooniga inta may bo dhila marka may ba sameeyeen inta may qowna kulan oo may bo langa talagali sports ah haana soo ku dhahay arday dhamaan ardayda iskuulka tamaam dhigadaas marka bilaa tufi assalamu alaykum wa rahmatullahi
aan ku midii ardayda macadka tamaam oo lan qabaday tartan ciyaareedkan iyo dhaniikiisa dareenshu ku hadalayn iyo ona sheegan intii ciyaaraha xiisa badan iyo on qaban siyaas darti in iyo bandhiga doonan ciyaar faylan oo ka saleysan isdhexgal iyo nabad.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaat. Salaam gudib. Eedan faraasnaa inuu qabsana tartan dhahay period 8 iyo period 9 oo sports ah. Anoo ah kidoomiyaha iskuulka ardayda tamaam oo magaca ila raam maanta san salaad oo kamaga dheer walaalmuha meel raayisu geeka alxamdulillah may baninka dafurmay xanaano stadium ground leero oo ka tala afad xanaana marka alxamdulillah may banin furmay in bilooni sports ka ardayda period 8 iyo period 9 alxamdulillah illa dibloniye dhilayna ardayda in badan may eedan jeelin sports ka hada wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi
bismillah no magaca ila raab dirashii idris may ba kumida gudoomiy ku yanka iskoolka tamaam wala ba geekan ka tartamaanay oo ay tahay sports ka dhilaynay kooda period 9 iyo ay period 8 may ba geekan ku badinay period 9 eedan ka faras
ciyaaro waliba iyo dadka siyaayna caafimaad sidoo kalena iyo abuurayna nabadiyo isdhexgal bulsho saadaartiina waa muhiim xoojinta iyo horumarinta ciyaaraha.